Astronaut anachomoka angani.
The astronaut wakes up in space.
Ni siku yake ya kwanza kwenye kituo cha kimataifa cha anga.
It is his first day on the International Space Station.
Yeye anatazama nje ya dirisha.
He looks out the window.
Anamwona dunia chini.
He sees the earth below.
Virangi ni nzuri.
The colors are beautiful.
Anajisikia furaha sana.
He feels very happy.
Anakula kifungua kinywa pamoja na wafanyakazi.
He eats breakfast with the crew.
Wanaongea kuhusu misheni yao.
They talk about their mission.
Kazi ni kuchunguza anga.
The mission is to explore space.
Anapiga maswali.
He asks questions.
Timu inatoa majibu.
The crew gives answers.
Anajifunza mambo mengi.
He learns many things.
Anaamaliza siku yake.
He finishes his day.
Anajisikia uchovu lakini mwenye furaha.
He feels tired but happy.
Anasema kwa heri kwa wafanyakazi.
He says goodbye to the crew.
Anaenda kulala.
He goes to sleep.
Mashindano makubwa yalianza Jumamosi asubuhi.
The big tournament started on Saturday morning.
Watu wengi walikuja kuangalia wachezaji wakicheza.
Many people came to watch the players play.
Wachezaji wawili walikuwa wazuri sana.
Two players were very good.
Mchezaji mmoja alikuwa na huduma kali.
One player had a strong serve.
Mchezaji mwingine alikuwa mwepesi na mwenye akili.
The other player was fast and clever.
Wote walicheza vizuri sana.
They both played very well.
Mechi ilikuwa ya kusisimua na furaha.
The match was exciting and fun.
Mwishoni, wachezaji wote wawili walikumbatiana.
In the end, both players shook hands.
Wao walionyesha ushirikiano mkubwa katika michezo.
They showed great sportsmanship.
Kila mtu alishangilia kwao kwenye mashindano.
Everyone cheered for them at the tournament.
Wachezaji walikuwa na siku nzuri kwenye mashindano.
The players had a great day at the tournament.
Kila mtu aliondoka akiwa na tabasamu nyuso zao.
Everyone left with smiles on their faces.
Katika kila jamii, kuna matatizo ya kijamii yanayohitaji umakini.
In every community, there are social problems that need attention.
Hizi matatizo yanaweza kutofautiana kutoka kwenye umaskini hadi masuala ya elimu.
These problems can range from poverty to education issues.
Watu wanaweza kucheza jukumu muhimu katika kutatua matatizo haya.
Individuals can play an important role in solving these problems.
Wanaweza kujitolea wakati wao au ujuzi kusaidia wengine.
They can volunteer their time or skills to help others.
Shirika kadhaa hutoa programu za kuboresha jamii.
Several organizations offer programs for community improvement.
Watu wanaweza kutoa pesa au bidhaa kwa mashirika haya.
People can donate money or goods to these organizations.
Kwa kufanya kazi pamoja, tunaweza kuunda mabadiliko chanya.
By working together, we can create positive change.
Kila mtu ana wajibu wa kuwasaidia wengine waliosumbuka.
Everyone has a responsibility to help others in need.
Katika hitimisho, sote tunaweza kufanya tofauti.
In conclusion, we can all make a difference.
Hapo zamani, kundi la marafiki lilipanga kutembelea kasino ya ndani kwa usiku wa furaha.
Once upon a time, a group of friends decided to visit a local casino for a night of fun.
Walipokea kasino, wakiwa na furaha lakini kidogo wakiwa na wasiwasi juu ya nini cha kutarajia.
They entered the casino, excited but a bit nervous about what to expect.
Mwangaza na sauti vilijaza na kujaza na faraja.
The bright lights and sounds filled them with a sense of excitement.
Walikusanyika haraka karibu meza ya poker, wakijiandaa kujaribu bahati yao.
They quickly gathered around a poker table, eager to try their luck.
Wakati walicheza, msisimko hewani ulikuwa ukipanda katika kila raundi.
As they played, the tension in the air heightened with each round.
Hatimaye, baada ya mchezo wa kusisimua, walishinda jackpot kubwa.
Finally, after a thrilling game, they won a huge jackpot.
Mashangazi yao yalijaza kasino wakati waliposherehekea ushindi wao mkubwa.
Their cheers filled the casino as they celebrated their big win.
Uzoefu huu umebadilisha maisha yao kwa njia zisizotarajiwa.
This experience transformed their lives in unexpected ways.
Katika dunia ya podcasting, Joe Rogan anajitokeza kama mtu anayepingana.
In the world of podcasting, Joe Rogan stands out as a polarizing figure.
Majadiliano yake mara nyingi yanapita kwenye masuala yenye utata, kutoka siasa hadi afya.
His discussions often traverse contentious subjects, from politics to health.
Wasikilizaji wanavutwa na ukweli wa mkataba ambao mara nyingi huonyeshwa na wageni wake.
Listeners are drawn to the raw honesty often showcased by his guests.
Wengi wanajipata wakikubaliana na mawazo yanayopinga kanuni za jamii.
Many find themselves agreeing with ideas that challenge societal norms.
Wageni wa Rogan mara nyingi hujenga mjadala yenye joto, mara nyingi ikisababisha ufahamu usiotarajiwa.
Rogan's guests frequently provoke heated debates, often leading to unexpected insights.
Wakati wengine wanamkosoa kwa kuendeleza nadharia za njama, wengine wanathamini njia yake ya uwazi.
While some criticize him for promoting conspiracy theories, others appreciate his open-minded approach.
Tofauti za mawazo huongeza uzito wa mazungumzo haya.
The diversity of opinions enhances the depth of these conversations.
Pamoja na Rogan mwenyekiti, wasikilizaji wanajiona wakiingia katika mazungumzo magumu yanayoshawishi hekima ya kawaida.
With Rogan at the helm, listeners find themselves immersed in complex dialogues that challenge conventional wisdom.
Katika eneo la mazungumzo, uwezo wa Rogan kushiriki na kusababisha ni wa kushangaza.
In the realm of discourse, Rogan's ability to engage and provoke is remarkable.
Lugha ni kitu hai, inayojitengeneza kwa muda na mazingira.
Language is a living entity, continuously evolving through time and circumstance.
Katika historia, mienendo ya utamaduni na mawasiliano imejijenga kwa ugumu.
Throughout history, the dynamics of culture and communication have intricately intertwined.
Kutoka kwenye maandiko ya kale hadi maandiko ya kisasa ya kidijitali, kati kimebadilika.
From ancient scripts to modern digital texts, the medium has transformed.
Zaidi, mambo ya kijamii na kisiasa inaathiri pakubwa mabadiliko ya lugha.
Moreover, socio-political factors prominently influence linguistic shifts.
Vipenge hivi kwa pamoja huunda njia ya maendeleo ya lugha.
These elements collectively forge the path of language development.
Katika muktadha huu, lahaja zinajitokeza, zikionyesha utofauti unaoleta msingi wa kujieleza kwa binadamu.
In this context, dialects emerge, showcasing the diversity underlying human expression.
Tunapovuka dunia, lugha za kikanda zinaakisi hadithi za kiutamaduni tofauti.
As we traverse the globe, regional tongues reflect unique cultural narratives.
Mwishoni, lugha hutumikia kama kioo na rangi ya mawazo ya kibinadamu.
Ultimately, language serves as both a mirror and a palette of human thought.
Kimsingi, utafiti wa lugha hutoa ufahamu wa ndani kuhusu uzoefu wa binadamu.
In essence, the study of language provides profound insights into the human experience.